اج رب زين
اوكي
كج
جو
اوكي
اوكي
يا اج bebakhuluma bebatsa ngeke siphumelele awubebatsini bebatsa ngeke sifinyelele bebakhuluma bebatsa ngeke siphumelele awubebatsini bebatsa ngeke sifinyelele asibalayile asikake thina sibalalele asikhulekile awubheka umdala uphendulile haleluya makera sekahlulekile sibonga umdala imthandazo yethu iphendulile
umdala wasekaspa ulekemi suzukile sijulukile sihluphekile netinfo tisibetsela sibona simphilimile basiqinzethela phansi bathi angeke siphumelele kanti thina sikhonza umdala bheka manje uphendvulile sathana ukhubekile nhle kuvele sodvubile netintfo setendeka nangengcondvo sesikhulile kugcoka kwethu sekuhlukile sidla sivele sidulile vele titha sidehlulile bheka manje siyaphakama laba work bayasala phela thineka sivisisi noma uthina siva next nasithola ibhithi sayigibela kuphuma ingoma bayilalele namhlanje bayangifusa sebafuna lisitokimi baya
bebakhuluma bebatsa ngeke siphumelele awubebatsini bebatsa ngeke sifinyelele bebakhuluma bebatsa ngeke siphumelele awubebatsini bebatsa ngeke sifinyelele asibalayile asikake thina sibalalele asikhulekile awubheka umdala uphendulile haleluya makera sekahlulekile sibonga umdala imthandazo yethu iphendulile banemhlobolo sibalayile thina asikake sibalalele lokuhle sikudobhile umjalo uphendulile bebathi sesichomile sidla sithwetfele sidulile simfase ngenkethano sathane simhudulile sebathi sodvubile kenfo sho sojulukile nangempala sesidobhile sibuya phansi kubongodini umculo wethu ngulayini bebasikhuluma before sangayiluzi nehope sachubeka sibusha besikhomba bethi siphande makhonyalo sikhona siphanda ngakhona masibabuka left and right babhizi bagudle makhona saningibonga umdala italenta lamsani seliyakhokha bebakhuluma bebatsa ngeke siphumelele awubebatsini bebatsa ngeke sifinyelele bebakhuluma bebatsa ngeke siphumelele awubebatsini bebatsa ngeke sifinyelele asibalayile asikake thina sibalalele asikhulekile awubheka umdala uphendulile haleluya makera sekahlulekile sibonga umdala imthandazo yethu iphendulile.